najimsafi.com.
Sea mitashuka mana linapokuja swala la mapenzi minaezo bambivu wa kupenda naona wazi kwamba unipendi napokwenda sina kwa kumi sawa misi na yana na mshtaki maulana mikuwa kumwezi wa mchana nifanya utakavyo mwaya ila ukitaka kwa chana usiondoke kimya kimya nenda hata muage mama mana alikupenda sana give me that true love nikupe penzi kama way back give me that true love nikupe penzi kama way back give me that true love nikupe penzi kama way back give me that true love nikupe penzi kama way back. Shaya kabaki mumivu anakosea na msamehe anarudia yale yale sijui ni marafiki au mwenyewe ndo kana nikomoe sawa misi na yana na mshtaki maulana mikuwa kumwezi wa mchana nifanya utakavyo mwaya ila ukitaka kwa chana usiondoke kimya kimya nenda hata muage mama mana alikupenda sana give me that baby give me that true love nikupe penzi kama way back give me that baby give me that true love nikupe penzi kama way back.